Kiss to Kiss, baby.
More music on DavePlay.com.
Mana mi napeta, making my paper,
making my paper.
Sijachana mikeka, mifupa imecheka, samwino wa mateka.
Mikono juu, 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 mikono juu.
This one was one attack of battle in a minute, wild ways as I could compare. Yeah, rap hitting a dozen and sort of bound air. King to your chain, do like Jordan Air. Look, you wish a motor kick.
More music on DavePlay.com.
Mikono juu, 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 mikono juu.
Wanafosi tabasamu la kibosi kwenye sura za madeni. Kunichukia ni kuchemsha maji kwa flampeni. Mimamba basha, haya kenge mchicha ni foteni. Geto jipepe, kofyo romide, hakuna feni. Nacheka na masnichi, utasema siwa jui jui. Moma ni kuchiprada lui lui. Dada ni pepo resi nunui nui. Viva ni boy, Mr. Big Name, Chui Jerry. Mziki shula, ototo alikimbia umande. Sasa unashindanisha, pilau na makande. Nenda kawange, la bado utakaa upande. Naitwa Chui, toko safi kwenye ukoo wa mzee Nyange.
Maboya wanateta, kama na mina peta. Making my paper,
making my paper.
Sijachana mikeka, mifuko imecheka. Samwino wa mateka.
Mikono juu, 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 mikono juu.
It's the voice of the tiger, man. Chewy, V, funny boy, Lunya was popping. I already know.
More music on DavePlay.com.